300 most important Norwegian adjectives 76-100. Glad.
Glad.
I am very glad to see you again.
Jeg veldig glad for å se dere igjen.
Straight.
Rett.
You have to go straight all the time.
Du må gå rett fram hele tiden.
Cold.
Kald.
I like taking a cold shower before going to work.
Jeg liker å ta en kald dusj før jeg går på jobb.
Short.
Kort.
I bought a short-sleeved shirt.
Jeg har kjøpt en skjorte med korte ermer.
Fair.
Rettferdig.
The judge's decision was fair.
Dommerens avgjørelse var rettferdig.
Practical.
Praktisk.
The gift that Astrid gave me was very practical.
Gaven Astrid ga meg var veldig praktisk.
Patient.
Tålmodig.
My grandpa is very patient.
Bestefaren min veldig tålmodig.
Early.
Tidlig.
I have to get up early tomorrow.
Jeg må stå opp tidlig i morgen.
Deep.
Dyp.
The deepest lake in Italy is Lake Como.
Den dypeste innsjøen i Italia Comosjøen.
Obvious.
Åpenbar.
It's obvious that he loves Julie.
Det åpenbart at han elsker Julie.
Poor.
Fattig.
Astrid's family is very poor.
Familien til Astrid veldig fattig.
Public.
Offentlig.
My son goes to public school.
Sønnen min går på offentlig skole.
Exceptional.
Usedvanlig.
You really are an exceptional person.
Du virkelig en usedvanlig person.
Terrible.
Forferdelig.
Guys, you were right. I made a terrible mistake.
Folkens, dere rett. Jeg gjorde en forferdelig feil.
Strange.
Merkelig, rar.
His behavior seems very strange to me.
Hans oppførsel virkes veldig merkelig for meg.
Slow.
Langsom.
Lars is slow but very precise.
Lars en langsom, men veldig nøyaktig person.
Proud.
Stolt.
I'm very proud of my son.
Jeg veldig stolt av sønnen min.
Green.
Grønn.
I decided to buy a green sofa.
Jeg bestemte meg for å kjøpe en grønn sofa.
Exciting.
Spennende.
Your sister told me an exciting story.
Søstera di fortalte meg en spennende historie.
Magical.
Magisk.
It was a magic experience.
Det en magisk opplevelse.
Impressive.
Imponerende.
Your results are really impressive. Congratulations.
Resultatene dine ganske imponerende. Gratulerer.
Simple.
Enkel.
This is a simple way to practice the pronunciation.
Det en enkel måte å øve uttalen på.
Sad.
Trist.
Why are you so sad?
Hvorfor du så trist?
Difficult.
Vanskelig.
The task you assigned us yesterday was too difficult.
Oppgaven du ga oss i går var for vanskelig.
Holy.
Hellig.
Nobody can find the Holy Grail.
Ingen kan finne den hellige gral.